Smile for me, baby.
Nimeka na machali kadha, mtahani nikiuza maka. Kipusa flani katokea na ka kandangwa kaja kaka. She was like, Charlie Bipi, miss me wanata. Nataka kwenda mimi hadi manyata. Nilipagawa kwa urembo wake, kanikusa nikabaki like, ooh. Angora chich, lweti mara chich. On your left hand, right back to my heart. Angora chich, lweti mara chich. Now on your left hand, right back to my heart.
Tabasamu la kupani la nipahamu. Tabasamu la kuhili ulifahamu.
Nipapa, 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 come on, Jesus, sing my way.